Yeah. Yeah. Ninye kata.
Morata guy.
Yeah.
La waina.
JK's what do?
I'm here boy them. Indica Rampara,
Rampara.
Baita we never tweeta Bafara,
Bafara.
Bafara never tira Kampara. Yo, Western ni tuchi kankanya. Otakanga, nakushawa munyigo mudasi. Otakanga, haro homa teka kakuzibiro. Otakanga, nakushawa munyigo mudasi. Otakanga, otakanga, otakanga. Rrrr, leka tuvimem, wadeto inem. Ebesi no mshenye mtu wajitinem. Our feed them and them, so we give them. Kata vibes da wana this, why we kill them, we kill them.
Leka tuvimem. Wadeto inim, ebesi no mshenye mtu wotitinim. Hawa fidem bandem, muya bidem. Kata vibes la wine, this one who kidem.
Wabo inima kasenti iwe kamwe. Ya kusawa kachupa kabia kamwe. Yesi no mshenye manyiwe, mtuwe, mtuwe, mtuwe. Wabo inima kasenti iwe kamwe. Ya kusawa kachupa kasoda kamwe. Yesi no mshenye manyiwe, mtuwe, mtuwe, mtuwe. Yimuka wawo chidyo mchitanda. Omuziki mami ni kutamba kansa. Zina merizova nchakare nyesia. Ochitine mochivimbo mochivimbo.
Mila jikas, fetu zinana gwetu sanga. Biana viwala tuniga gwetu sanga. Mpase kuizi gwe mkugulie soda. Tusula tuzina siganye wale tintono. Mtono tona tenye hula mubutono.
Funa ya kademo kagambiro tibambi. Nawa ni kushaba hama tuntu na gobambi. Wabo sivire nyanda chwele tikambi. JK's ya jiregeri karaba bandi. Leka tuvimem, wadeto inem. Ebesi no mshenye mtu wajitinem. Our feed them and them, so we give them. Kata vibes la wana this, why we kill them, we kill them.
Leka tuvimem, wadeto inem. Ebesi no mshenye mtu wajitinem. Our feed them and them, we have feed them.
Kata vibes la wana this. Wabo ine makasenti iwe kamwe. Ya kusawa kachupa kabia kamwe. Yesi no mshenye manyiwe. Mtuwe, mtuwe, mtuwe. Wabo ine makasenti iwe kamwe. Ya kusawa kachupa kasoda kamwe. Yesi no mshenye manyiwe. Mtuwe, mtuwe, mtuwe.
Rubber still on the runner.